mukama katonda yabakola n'abawabuli kimu n'abakubiriza okweyongera okukola omulimu gw'obutonzi na bano banaffe b'olaba bali omuntu omu olwaleero katwetale naffe mutuleke twejage na bano balekayo mama ne taata we abamukuza era mwebale kayegase kwono kwano we nabo kabakolo gw'obutonzi na bano balekayo mama ne taata we abamukuza era mwebale kayegase kwono kwano we nabo kabakolo gw'obutonzi n'emikwano batyo bona banekedde lunaku lwasanyuha olabikotya ng'osiwuka mu mpaka kooti neeyise mukama kikonyeemu mwabesunga okuba busu aha mbasekeredde bagatiddwa bafuuse omuntu omu kabibe bizibu bitya mwenga bibayinze mubikwase katonda temwawukana bufumbo bwammwe abano balekayo mama ne taata we abamukuza era mwebale kayegase kwono kwano we nabo kabakolo gw'obutonzi abano balekayo mama ne taata we abamukuza era mwebale kayegase kwono kwano we nabo kabakolo gw'obutonzi katondo oyo nyini gulu abakuumenga byona bye mutegese okukola mu maaso ge birabenga omukisa zadde n'ensimbi n'ebisibo abawe musanyuke mudenga n'essanyu mu maaso ga mukama okwebaza muli muntu omu tewali kubusabusa alukeseza nyini gulu n'obude batuwadde yebale na bano balekayo mama ne taata we abamukuza era mwebale kayegase kwono kwano we nabo kabakolo gw'obutonzi na bano balekayo mama ne taata we abamukuza era mwebale kayegase kwono kwano we nabo kabakolo gw'obutonzi na bano balekayo mama ne taata we abamukuza era mwebale kayegase kabakolo gw'obutonzi abano balekayo mama ne taata we abamu